degmada maxamed degmaaka ah oo maalmigo salaambood intar yimid dabadiidi ku dini dadkii shacabka aadiyo degan inay kala dhaxaan ka shaqeeyay nin kalena ku dino shacabo baabuur iska wata oo anay dabadiino shaqeerana dilay nin baasakeeriyoona dilay ninkii layidhi soo waayo nasiidan soo abaabulay haddana waxa inta in wareegoo halkaas ka baxay dad beerood igu tegay kuwa